Yeah. Joey on this fucking one. Woo.
Kiboko yen.
Yeah.
Kiboko yen. Kiboko yen. Umindo kiboko yen.
Joey.
Kiboko yen.
Yeah.
Kiboko yen. Mnabisha matako yen.
Beat killer. Nikona mavumba sitaki trouble. Nenda karoge ila muumba na bless double.
Double.
Kama na kumiza kunyo panado. Kipo wa mtibwa sugar udaki shoot ila Ronaldo. Mindo kichwa cha class sikupichabo. Movie ya Hollywood script sikupigabo. Nilimba swala la nyumba na gari bado. Sana Rolls Royce kwangu bajaji ndo hizo brado. Ukiwa mnyama na kuwa ranger. Ukiwa scary one na kuwa danger. Ukiwa familia na kuwa stranger. Jifanye game founder now meet the game changer. Neza speed kama tantista faster bila kushika. Kita pita voko kibati chana speaker. Shut the fuck up when I speaker. Kama ni pesa nisha kupita stack to jwara sifa on the mic a madam Rita. Smoking like Skelly Bang. Big chain city man. Pull up with my gang because no minivan. Number one in the game. Big money big fam. Chewy big brain AI plus Elliot. Me buy nigga rap, buy nigga sing. When it comes to the records in this country, I'm the king. Fuck Big B, that's not my thing. You niggas born to fight, I was born to win. Chewy!